remoɓe tawaɓe tonante sawa ɓe keɓi gawri ɓe keɓi ñebbe ko heƴi ndungu ngu no wawno ɓurande ɓe ni enɗan sentanoma ni ɓe gollidino kuje moƴƴinoje guese ɗum woni engrais ji e ko nandi e muɗum ɗumɓe gonɓe golloɗi enɗan ɓeyta faa ɓe keɓa ɓe ketta koɓe jiɗi sanne
babba masala abande agasamu
sa ɗornam mawɗan kam min keɓi ɗo enɗen kam woni raf engrais lobbo birgi jamani di enɗan lumotoɓe kokkaɓe lawol sodoyde birguiri di enɗan nanna leydi Niger remoɓe nawtoro lumotoɓe noɓe anda birguiri lobbirdi sako coodo waɗi kamɓe kay riba mabɓe ni ɓe jokki deni engrais lobbo heɓake den hikka remoɓe keɓan ko ɓuri ni enɗan hokkude ir himɓeɓe enɗan lawol majjum ko liɓa remoɓe noon hana ko ɓeydaɓe ɗum saabi miɗen gatta dane yaade e gomnati anda mo hokka lawol majjum
aykayen haddaraga ɓurimbare ka suwanna
hoorejo sarus kawjiɗo demal to enante sawa ko landa o wi gonga ni noon Aboubacar Abdou Ali o holli wiide ke Allah eno keerɗi gorri hannde ni no tiiɗiɓe kamɓe sarusi o faa ɓe taykitoɓe paama engrais ji lobbin ɗon natana wala naata
il faut comprendre une chose
ko himɓe paama kam woni illa wakkati gomnati jaɓi coggu e lumaku engrais o enɗan e kayma engrais lobbo wala no heɓo kare wala lumotoɗo kokkaɗo lawol sodoyde birgi jamani di enɗan wadda sonnirde remoɓe amma no woodi lumotoɓe jahanamɓe ko'e mumen Nigeria sodoyde birguiri di enɗan gadda jonnira remoɓe Niger illa ko ɗum fuɗɗa du saɗormaji puɗɗi heɓede nder fi nawtorade birgi jamani di enɗan gam iri mayri re'ata neɗɗo hi'ata nder luuɓe meɗen ɗe andaka du fuu to birgi di enɗan waɗano ƴuudi
horeɓe taɓeɗon enɗan ɓe kolli wiide keɓe keɓe koƴa laabi fu ko watta ko tawi engrais ji kaɗa naata e leydi ndi enɗan naatayi caggal mum ɗe ɓe jamira remoɓe koye mum en du kakkilo sanne e dow ɗiɗo engrais ji kaɗaɗi ɗi